Malawi, amathuba pawekho, msebenzi awukho, wona ngqongophela, amatita push crime boys uyabise kuphela. Sivotelo cebo cuba umntajikade yedwa, sishiyeke sikhala, sixabana kwasedwa, ngeathi abanandaba amatita phele yedwa. Kunzima Malawi, robbery ne rape, sinyukile phalaway, intwana ezincinci zishaya itek. Sinabo nonotyinja abantu abaphilela usela, abantu abangenamaphupha sebalahla kudala ithemba. Phaa iqhawe lethu ngunqayo noba utshwela. Long walk to freedom, lalitshilo nexhego. Lutsha masimanyaneni sitshintshanile meko. Xa kumntu owenza inzame zophakamisa isixhego. Sonke masimxhase ngoba inceda thina le nto. Kwabasemva kwethu kumele ibe ngcono imeko. Funa uba sisibane emakhaya, funa uzise ukukhanya emakhaya, yaya. Funa uba sisibane emakhaya, funa uzise ukukhanya emakhaya, yaya. Sisibane emakhaya, funa uzise ukukhanya emakhaya, yaya. Funa uba sisibane emakhaya, funa uzise ukukhanya emakhaya, yaya. Funa uba sisibane emakhaya, funa uzise ukukhanya emakhaya, yaya. Funa uba sisibane emakhaya, funa uzise ukukhanya emakhaya, yaya.
Ola kumakona,
ola kumakona,
ola kumakona.